نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kupitiliza pamfundo zathu zakasambidwe komwe ndi kasunna mfundo number 9 pangani wudhu onse hadith sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha akunena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankati akamaga samba kusamba komwe ndi kwa fardh kapena kuti kokakamiza kochotsa litsilo lalikulu monga janaba kugonana kapena zina zotelo zomwe zimakakamiza munthu kuti asambe ankayamba ndi kusamba m'manja asanalowetse manjawo m'madzi kapena kuti mchiwiya mchichewa china asana pisilile madziwo kenaka ankatsuka malo obisika yomwe ili istinja kapena kuti kutawasa kenaka ankapanga udhu ngati mmene ankapangila udhu akafuna kuswali akafuna kupemphera mfundo number 10 onetsetsani kuti madzi akufika molumikizana monse mmajoini komanso modikha kapena kuti molowa monga malo amene muli makwinya kapena ndi molowa ndithu monga panchombo ndi mmakutu mkati mwa mtchafu ndi mwina motelo mfundo number 11 musanatile madzi pamutu panu tengani madzi ndi kupanga khilal akamati khilal lishani khilal ndi kuyendetsa kwa chala chanu chomwe chili chonyowa mkati mwa tsitsi kapena ndevu ngati silipo ngati muli nazo number 12 mfundo ya number 12 tilani madzi pamutu kokwana katatu hadith sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankati akamaga samba kusamba komwe ndi kwa fardh kokakamiza ankayamba ndi kusamba m'manja asanalowetse manjawo m'madzi kapena kuti asadabisilile madziwo kenaka ankatsuka malo obisika yomwe ili istinja kutawasa kenaka ankapanga udhu monga mmene ankapangila udhu akafuna kuswali akafuna kupemphera kenaka ankanyowetsa tsitsi lake pambuyo pa zimenezi ankatila madzi pamutu pake kokwana katatu mfundo number 13 tilani madzi mbali yakumanja kwa thupi lanu kuyambira kumtunda kumatsika m'musi kenaka tilani madzi kumbali ya manzele a thupi lanu kokwanaso katatu kapena kuti papewa lakumanzele katatu kuyambira kumtunda mpaka na kumusi kudzera mkasambidwe koteleka sunna izakhala kuti yakwaniritsidwa yachitika ndizololedwanso kuthira madzi mbali ya manja kapena kuti mbali ya kuphewa la manja kamodzi motsogozana ndi kumanzere kamodzi kubweleza njira imeneyi kachiwiri ndi kachitatu kusamba koteleku sunna idzakwaniritsidwanso mudzatengedwa kuti mwasamba kasambidwe komwe ndi kasunna potila madzi pathupi tilani kaye kutsogolo kwa thupi lanu kenako muthile kumbuyo